amasilingwa uSathan ulethe into ehalisayo, into eheya nayo econsisa ulimi. Yito lobuqili ngoba lokhu asuke ethembisa sizozuza kukho kugcina kuphetha ngembobhiso. Ngikubingelele phinde ngamukele futhi engosini yethu eFresh ngingusibonelo Phitho kaNgema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. USathane yiqhinga lakhe elidala leli elidinga ukuvezwa obala. Isilingo siyahalisana. Kunalokho bekumele kube nombuzo othi kungani kwakhona ukuba ngize ngifike kulokho. Isilingo sokuqamba amanga singakuthembisa ukuzuza ngokweyimali nokunye. Isilingo sokusabalisa amanga namahebezi kusithembisa ukuthi sizobukeka simqoka kulabo esibaphoshozele indaba ngoba thina sazi imfihlo bona bangazazi. Besingathi mawuthanda lokhu ungakubiza ngeyizuzo ezihlale njalo zinto esikhashana. Zifihle imbubhiso yoqobo esuke zikholela kuyona ekugcineni. Ohlale sengeyimithiyo kuhamba kuhambe amangakhe atholakale qede bese ephelwa isithunzi. Umhlebi ugcine ediliza ubudlelwane babantu. Uyabona ukuthi kwakhela kuze kufike kuphi? Ingakho kusemqoko ukuguquka siyishiya izono zethu ngoba ubungcwele ukulunga kuphethe isethembiso esiliqiniso, isethembiso esinamandla ngaphezu kwegolide. Izenzo 3 verse 19 no-20. Ngalokhu phendukani niguquke ukuba kuhlangula izono zenu ukuze kufike ikhathi zokuhlungelela ivele ebusweni benkosi nokuba ithume uKristu Jesu enimiseleyo. Sitoxele ngengxenye yokuqala leli vesi zona. Ngakho namhlanje asibeke amehlo kwingxenye yesibili ngoba noma yimaphi amanga esikhashana ngokwezinzuzo zawo ngokwesilingo sesitha kuNkulunkulu yena isethembiso sakhe ngumkhono bakhe obuyohlala njalo busenza busha busirefresha njalo njalo. Ake sithi kuma kancane sikwejise lokho. Ngesikhathi sishiye isono siye uNkulunkulu ngumthandazo ngokulangazelela ngomcabango ngamazwi nokwenza siyobuza ubukhona bakhe, ubukhona bakhe obuyohlala njalo burefresha iy'mpilo zethu. Ikhathi zokurefresha yiso isethembiso sikaNkulunkulu kulabo abaphendukayo. Futhi ilona kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Lezi nkulumo singathoza uba sikuthumele zona ngeWhatsApp sithinte nombolo ithi 067 706 0077.